Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagne kante to boggi janga fandu hala Mamadou Samassigo jom nyali sakrabe hedibe. Jo en kaborde tacci dati jahoji gawo e tumbutu transporteur en kanya dobe fufu goyti ke odo alahali. Boto modo dobbibe mali gonbe ciagal be timmi ciagde yonterde bamako do yillaaji kewdi jaltinama ana e majji buytugol lo cioggu neddugol lo kalisi nyibugol lo goldirde ardibe fedde jokobe CNG goyti ko uddugol gollirde mabbe be hoyti wiide ben minister de jeyab fe uddude nokku o lingon sembe kabaru jamen hande kikide altinere sab noga e go out 2023 bismillah sakrabe karngaaji mbien e kamiongaaji na kada yabbaade do dati njahoji mbien dati yogaaji sahal leedindi wonandi jon e kaborde yo dati 12 boni gawo madunna muti tumbutu fangude bambara mawde den alhali turdo sanne dawobe e yogabe denobe be dadra lamkobe hinnaade odo kabar o no yawiri mamman baba kunta e kanyado amen gondo 12 wonko hebane en kadanna fostango usman nyalibuli e alsisse
to bonito kany e duansa metalla yonki anayi e yeso dawobe ka ebe ndomi fa ebe kabe du sanne ko lam o warata wadde yalla lawongul ana udite dun ko wadi le wattundungu
on est dans les conditions
don e siti dala fu hune fu kina yoba ila mi yotti dom kam o ana fi hamen tan wayim bel gombe do be gala fi mbudu kasen fay fa naata nyegero lodda kina yoba hune fu e kalsi dili do ko min jogi no ko du fu mi nyami dun lawongul so ngonga o mi e titala nawdo den narra kana ko be fiama dum dabere
chapande chapande karngaji kany e kamiongaji ana pala bambara maunde e duansa le denu kule humini be dawi kulitiwide e be goni o tidalla ko buri yontere joni sidi haydara ho radio fedde conseil malien de transporteur routier gondo duansa
tidalaji di ka mi de gondi fewde mudum ila mi jotti don minem transporteur en fayoto dawo be hore fumi de tamti beta ko o mi jehi mi noto ke no dango gouverneur o mi kaltani mo ko woni wi amin o hokki kam o inay debe o woni waran fecci da yimbe no gombe donbe fayso dum haadi hirane mabbe tam
honno dawbe ni jom en mobilaji be du ko jalato fu ndena guwada do ulawi leydi meden di farde yimbe jom en kabod uditinde di lawi dawbe yogabe an gonde lelade le gar duansa
sakal ba tut haklaji mo du kabar en banga bembe am facebook kaydo twitter lede mali e burkina mbien yaltini adioji mabbe to niger ton do nanno hulti dun woni tele niger be hulti wi dun kambe mbelle tate ngada kawrutal hakunde haftibe be to nyami tun fana mudu wodi landinaade kamba bangal walde de mbien sidaw mimi halamudu fande de mbien kabarudi e le communiquer gullirde hum leydi ndi humni de jeunesse hulti uddi nokku CNG nyande sapo e jetti utto hunde mitine sanne ardibe conseil national jeune den be ngoyti ki kado aniya jati kalifa goyta wonku hebene ke dofo sang Ousmane Nyali Wuli e Alsisse
farebe bale sukabe jokolbe ana mimsi de dabere de direction nationale de la jeunesse bami wi mabbe uddugongol ana fawi e yanugol sariyaji gede di defu habibou dako hore joki CNG
soudu ministre komani ba hayabe lelidi amendi golidi do amen tampo wawa fi uddude cheje amen o ngawon joda hala gondo hakune amen mi ngadam ima darajo ta chuudi sariyaji lelidi amendi nyande fu so dum hasindinama
e bamako do himbi mudun kanyin ko bi kaltidal hani wadede yalla dewra
CNG o watta golle mudum so ayi no kuma be o uddama fu doni darde mabbe ana fandi san CNG darde mudum yo hawrintinde jokolbe kan hayabe le leedindi mi anda hudun saabi e be jidi uddude nokku o leedini hore sembe mudum fu do hayabe ni fawi
le communiquer got direction nationale de la jeunesse holti wi de wonko yubaki do golle dalmu e CNG hono rafite dingol ko be dewdi le batuma be ngadi buguni hitande 2021
Hunchan hore men gullirde nafuji bangal buitugol lo cioggu neddugol kalisi woji tagal leedi sembinde bawde gol men gullirde ben kumaniidi kabar gulde lakunde leede e yalla be faaba be ben man ko be jogube tiyallaaji yo yogaaji e ko hawra e dum mudum le botu modo ben kabar wita wita den no ka do ngal do kortal ngada ngal ben ngada ngal nyalaade sapo jeedi sapo jetti sapo jena utu bamako do ben hawriti hen woni man ko be ngon be tiyaga dunke en kay do hejabe gollude hakune leede ko nande mun en danno kanko Moussa Malick ko tawmatun wonko heban en ke do fastango Ousmane Nyalbouli
lei o batu balle tate yamgoji kewdi woni ngadaadi hono be dugol njolaare sembe bangal yirwere mali hawrube e o batu darti sanne yalla pantare ana wada bangal wattugol jawdi wombe njolaare dun ana fawi do jawdi de yawbe njolaare ittata fadun laato wombe njolaare kultivide kana pama adadu himbe mali wombe tagal leydi meden di yalla ne kebe kuntana hore golleji kani wadde hawrube hen yamidu yaabe njolaare denagu mubben darane wadedu yalla ana keba talki yamgoji goddi ana pawi do golleji bangal politikaku ngatteedo fewde e yawbe njolaare kanye hono wombe njolaare bamite le assemblée nationale kanye e sena e kultivide do goddun ko hani daranede yo sariyaji bangal jo ingul e golleji agence de transfert de compétences de la diaspora
eleke baruji haru sembe caldim ben kambe worbe ngado basket be bangal jeux olympique paris 2024 itama ben e dodundu denno bangal ballon asial e coton sport cameroun ngadi match nil el kawrutal ligue des champions d'afrique ben fatoumata koudjo horntini dido kabaruji fouf kadana fostango ousmane yalouli
cameroun tapi mali le demi finale tebi badde chapande jetti e jeddi kambe chapande jeddi le yaltingol arandewol ya goljo basket dun wadi aswer yabenende dun an holla wide sukabe kaba kante be kawrata e jeux olympique paris 2024 le o wattu got as real kanyu ronkondiri e coton sport garoua leydi cameroun le firude ballon stade 26 mars dun ana fawi do pid arandeje ligue des champions d'afrique as real an hani hawde figol wirfitagol sini ana yidi jabbade yade yeso tiagalun stade malien bamako kanyun tapi watanga hebi bingaje tati ben goto dun wadi ala jabbido liberia e dun fawi do match arandeje yaltingol yagol coupe caf kawdo coupe di mali debi ardade seda ko wawi nafude dun lepi gol garowol ko hani wadde do bamako do
bangal yetomade hertande ben verifion hande men wala hala ben kumude wonnode do resources sungaji yontre jabinde dum woni hultan wide orange monne mali udama denno kabaro kabaru yirwi sane do bembal gal kanko fatima ko jo wadi madraji wonko hebane ke dafa sango sita sidibe
on matan o kabardo bem ande de wi neddo fu jogi do calci li orange mon modun immo yamna lay itta calci modun sabi leedi france ana wonde fiide dabereji taja orange leedi mali o kabar yedama do balé bem ande ko heewi hono whatsapp kaydo kelle bem ande facebook enanal modun ga cegal luga goj am wadadi metay o kabaru yo pene balaje kirino horebe orange mali holliteli communiqué goto wi o kabar yedado bem ande ko nayri bangal tajide orange mon wana gongano neddo goto gollo o nuku orange mali cegal kum noddi dun holliti wi orange mali jokkina gollude fa handen le leedi malli bede tewtira kile fu watta hakile e hono di kabaruji bondi yedi teedi meccutunde wi tala tat jabbine taji goni reseau sedo non ko mata le soudu orange mali dongo sabiso o kabar yedato yimbe hewbe tawada dum penen nonno
eli yotrame dum wonde dum woni zoom sir hande meman hala men kata kata ni gaji ngoddi le ben circulation bamako den no be do be hilaka fi kabaru seriaji datti den no kanko waseta jara wonko ben ke da fastango alcisse
motoji koyde tati dibi noddirta kata kata ni ngaydi kana tayke nukule de fule leedi amendi so an jiddo yida di fa heewa fu imma njottoda nukum mum noddirta place nyono bamako do dido motoji farfu wala e mudum wakati kilion tan ko hollata wiide be garfa be celta do tama wala hen be ciltirano be kebi fu jungo nyamo na jungo nano so ebe ardima ebe doga fayno be kana dogirdo do dati di hono no be nyamira be wadde dunni yoga mabbe ka hakkune lawungol jati won ko dogata so pammi fa keppudo ka wala no ngada koyi wajibe kena jokka e mabbe so wana dum be bonnente mobile mada be jokkintina hendo wiide jafoda be tan muraki koyi accaaki dun tan woni hala mabbe on tayki kedo dati di dum donno be dido muto kata kata ni ngaji ana bili hem rajoji mu en di be jinnata no be jidiri so ala chagal mabbe an jiddo bettaade klaxon ka ittetaabe donkuy haya be paama donnude moto ko dum tawa fuule galluje mawde ka wom sariyaji kandi teddinede lehem dido sariyaji ana wodan himbe le fu donnobe dum latige mobile moto na du ko tawa fu do datidi waw hala em holiti wiide neddo ana hani hannude bawde mudum to wobbe ko mun ko fuddata
sagaram pawiri do katene kawar jema hande mission tarwa sat fu ben computer yewtri su tawani do application mu do dum jo bangal play store o seden magazine meden maripro magazine meda malikura hande ana yowi do men kabaru talki do yimbe bedna be leedi gonbe ciagal be jogi telaji sato sande yalla be kebadi do talki danno yalla be do famu kanko ali sisi wadi imadraji wonko hebane ke dana fostango min e mako un kirojam eɓe ni keewiɓe leydi Mali gonɓe caggal leydi ndi juuɓiɓe telaji ɗereji ley nokkuji ɗiɓe jooɗi ana ɓeeɗo Mamadou Coulibaly waraje jakkite e Jaffa Bathily ɓeeɗo fof France to jooɗi goɓo o waɗi Ima Dara yala ƴewtade bindi ñande nde o fini ana wara duuɓi kewɗi hannde ɗiɗogo o ko woytike taadef ele golleji ɗi
wonko ɓe jeggiti wadde ele ñalande ɗen pinumi mi yeehi faa mi tampi faale ñalawma hannde o ɗum heɓanaka jogolen ɗum ana handini kam ɗo sabi min wawa heɗintinde passeport am mo jogimi o min fuu miɗo ñoƴƴodirno ɗon won dokkanoɓe rendez vous kannoɓe warde ana heɓa balɗe ɗiɗi ɓe fuu ɓe gari ɓe tawtodirɗo ñalawma goto fuu ana jiiɓi ɗon so aɗa hasindini e ɗereji maɗa mawori hitane hikka kanɗa fuɗɗe Ima Dara
fedde humninde ɓiɓɓe leydi Mali gonɓe caggal ho conseil malien extérieur anditi jaati wiide ɗiɗo telaji keɓal talkina goodi Mamadou Lamine Bane yo goto ardiɓe ɗeɗo fedde mim siti ko séréaji hanɗi humcande hoore oɗo kabar o jamiraka fa hannde
yimɓelle jogiɓe cardantiɓe inɗe mum'en wala ele talkuru kollitowo noɓe pini jiɓɓe waytide no ɗum wordi fa tawe ele wi saria honon état civil o holitirini ana wawno waytidde ɗum wom projet sariawol ɓamanongol jafinono ɗum nde wakkati projet o heɓa ƴaɓɓade golle majjum darike lawol ɗum mettimen sanne
fedde wonde hay mode hakkeji malikoɓe gonɓe caggal CSDM ngo hakkille goto jogui hoorejo ndeɗo fedde yeeli yo limtagol hertagol ɓiɓelidi mali gonɓe caggal waɗe yalla gotoɓe na ɓeyda hewde keɗɗana Mamadou Chérif Faydara kanko hoorejo conseil supérieur diaspora Mali
miɗen limgal gongal waɗa ko nawiri banggal état civil yalla adadu malinkoɓe gonɓe coola kamɓe wotude ana heɓa ɓeydade le yuɓɓa inɗe gonɗo ɗon ɓe ñalawma hannde o adadu malinkoɓe gotoɓe hakke million ji jetti kañe ko fawi malinkoɓe jooɗiɓe sella gonɓe hakkude mabɓe ɓettita ko
temedde ministre miniɗo ɓilleɗi Mali gonɓe caggal ɓe dunno mimi haala ɗiɗo telaji ɗi yalla biltude ɗi kanko hoorejo ndeɗo gollirde hokki taƴƴural wiide Ima Dara ina gondi funcinede hoore keɗɗanna Moussa Ag Atayer kanko woni ministre ɓilleɗi Mali gonɓe caggal
ko wembi honoroɓe amen malinkoɓe jooɗiɓe sella yo hunde ko haɓɓi hoore sanne gouvernement leydi amen ji mbiɗa andi wontiɗɗalaji yogaji ɓiliɗi e heɓugol talki yogaji hono état civil fayeto numéro nina yogaɓe ɗo wi carte nina mbiɗa yiɗi waltinde hakkillaji malinkoɓe jooɗiɓe sella wiide gouvernement leydi amen ji ana wondi wadde Ima Daraji ɗi wawi fuu yalla ɗum ana heɓene jogola mi haltanamɓe ndu wiide suudu ministre kumaniɗo lamorɗo ɗi leydi amen di fayeto suudu ministre kumaniɗo sariyaji kae hakkeji ɓiɓɓe adama en koyɗe muɗum ana e golle o yalla iɗum heɓa lawol nde ñalaɗe garoɗe jababu ko hasindina banggal oɗo golle waram heɓede
mbita wiide ley kartal manggal malinkoɓe gonɓe caggal gaɗagal yontere jaɓɓine nde yilaji kewɗi hollitama ane ɗiɗo yilaji newamuya juingol gollirɗe ɗe ɓeeɗo ɓiɓleydi Mali jeeli wadde ministre okay hokki taƴrol wiide ko hawra dow muɗum ele ngal ɗo kartal ngal jeɓatake